kwisahani ruwarusha kifaranga ubu vite vianze ashaka kuba nka Beyonce abasha ininga nka tomato niyo kuze yigira muto come 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 igisenyi ni tam 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 agafiriti ni chop 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 ufite lare ni puff 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 yeah. Iyewe ka lale lale urukundo nirare lale lale inshuti zubu nirare yeah, lale lale ibyubu byose nirare lale 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 na story yo muri hotel kiyovu yabaye kimomo ambera haza kinirwaga Kampala no no ni Dubai ni kumucanga w'umwarabuye mana dufashe tangu rukundo tawara ibintu byarabuse zirare zishaye come 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 igisenyi ni tam 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 agafiriti ni chop 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 ufite lare ni puff 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 yeah. Iyewe ka lale lale urukundo nirare lale lale inshuti zubu nirare yeah, lale lale ibyubu byose nirare Shalom.